maraykanka jo biden ayaa uga digay madaxweynaha ruushka valadimir putin in uusan u isticmaalin hubka nukliyeerka ah dagaalka ukrain. digniintan ayaa ka dambeysay markii dhowaan ciidamada ukrain ay horumar ka sameeyeen dagaalada ay ugu jiraan gobolka kharkiif. waxaa kale oo soo baxaya warar sheegaya in ruushku uu maxaabiis u adeegsaday dagaalka in ay galaan. warbixin ay v o adu qartay waxaa noo soo koobaya sahra cabdi axmed.
wargeyska new york times ayaa sheegay inay falanqeeyeen muuqaal lasoo geliyey barta onlineka sida muuqatana muujinaya wakiilka kooxda wagner oo ah shirkad milatari oo gaar loo leeyahay oo u ballanqaaday maxaabiista inay heli doonaan xorriyadooda haddii ay dhammaystirtaan lix bilood oo dagaalka ukrain la geenaya ah. the times ayaa sheegay in si kastaba ha ahaatee muuqaalkan aan la xaqiijin karin. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in qabsashada bakhmut ay tahay mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn ee duulaanka uu ku qaaday ruushka ukrain. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa mar kale uga digay putin inuu isticmaalo hubka wax gumaada oo ka dhan ah ukrain. ha yeelin, ha sameynin, ha sameynin, waxaad u beddeli doontaa wejiga dagaalka si ka duwan wax kasta tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, ayuu yiri waraysi uu siiyey t v-ga c b s news oo la filaya in lasii daayo caawa oo axada. biden si gaara ugamuusa hadlin jawaabta dowladdiisa maraykanka ay siinayso ruushka haddii uu isticmaalo hubka kiimikada ama nukliyeerka oo ka dhan ah ukrain. waxay noqon doontaa kuwa laga diido si ka badan adduunka sidii ay ahaan jireen, ayuu sii raaciyay hadalkiisa biden. ma ahayn digniintii ugu horreysay ee biden uu siiyo putin kadib kulan uu la yeeshay midooda yurub iyo sidoo kale bahwadaagta dalalka la isku yidhaahdo g seven iyo xulufada neto. bishii maarso biden waxa uu sheegay in neto ay ka jawaabi doonto adeegsiga hubka wax gumaada haddii loo adeegsado ukrain. waan ka jawaabi doonaa haddii uu isticmaalo, ayuu yiri biden isagoo tixraacaya putin. dabeecadda jawaabta waxay ku xirnaan doontaa, ayuu yiri, isticmaalka. bil kadib biden waxa uu ku canaantay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov in uu ku tilmaamo mas-uuliyad darro kadib markii lavrov uu u sheegay telefishinka qaranka ee ruushka in khatarta dagaalka ee nukliyeerka ay tahay mid la tixgelin karo. dhinaca kaleeta, bartilmaameedka ruushka ee warshadda nukliyeerka ee dalkaasi ukrain, sabrishka, ayaa waxa ay dib usoo cusboonaysiisay walaaca nukliyeerka ee yurub oo dhan ay qabaan. agaasimaha guud ee hay-adda tamarta atomikada caalamiga ah rafiil marino ayaa waxa uu sabtidii shalayta ahayd sheegay in warshadda oo ah tan ugu weynee yurub ay mar kale korontada ka helayso shabakadda qaranka. grossi ayaa waxa uu ka digay in xaaladda guud ee warshadda si kastaba ha ahaatee ay weli tahay mid khatar ah ilaa iyo inta ciidamada ruushka ay duqeynayaan gobolka ballaaran ee ku hareereysan warshadda. warshadda nukliyeerka ayaa weli ku jirta gacanta ruushka. i a e a ayaa sheegtay laakiinse in dadka reer ukrain ay gacanta ku hayaan howlaheeda.
mahadsanid sahra cabdi axmed oo warbixintaasi qortay v o a noo soo koobaysay.